VOA. Kun Radio Sagale Americati. Radioon sagalee Ameerikaa wixataa qabee hamma jimaataatti galgala keessaa sa'a lamaa fi walakkaa jalqabee hanga sa'a sadiitti meetir baandii 22-25-31 irratti Waashintan DC irraa kan dabarsu sagantaa afaan Oromoo amma jalqaba. Nagaan keenya lafa fagoo bakka irraa dubbataa jirru Waashintan DC irraa sinaa dhaqqabu dhaggeeffatoota keenya attam jirtu guyyaan har'aa guraan dhala 21 barri 2020 keessummeessituun keessan har'aan jaallanne gammadaati.
Kan oduu dubbisummaan namoota daandiitti dhaggeeffatoota keenya godinaan geediyoo akka bulchiisa naannootti akka ijaaramu gaaffiin dhiyaatee jira matoota oduu har'a qabnu keessaa tokko.
Keeniyaan lammiilee biyyattii kanneen sababa koronaan vaayirasiidhaan chaayinaa keessatti hafanii maallaqa ergiteetti Keeniyaa Marsaabees keessatti mana barumsaa shamarranii namni gaggeessaa jirtu tokko qophii misoomaa irratti itti deebina. Hanga xumura sagantaa keenyatti nu waliin turaa jenna. Amma guutummaa oduuf gara namootti deebina.
Godinaan geediyoo akka bulchiisa naannootti akka ijaaramu gaaffiin dhiyaate koraa atattamaa manni maree bakka bu'ootaa godinichaa kaleessa taa'in raggaasisame akka gara mana maree naannoo kibbaatti dabarsamu murtaa'ee jira. Dhaabbanni uummata geediyoo gama isaatiin dhimma kana akka hordofu ibsee gaaffiin kun ajandaa uummataa waan ta'eef murtii fedha uummataa irratti hundaa'e akka itti kennamu waamicha dhiyeessinaa jedhee jira. Dheengadda bulchiisa naannoo kibbaa godinaa Silxee magaalaa Waraabee keessatti uummata waliin marii kan geggeessan muummichi ministeeraa Itoophiyaa Abiy Ahmed lakkoofsa 70 lammootaa bulchiisa naannootiin ijaaruun akka irra hin jiraanne dubbatanii garuu dhimmisaa qoratamee furmaata akka itti kennamuu fi mirga ofiin bulchaa sabichaa akka kabajamu dubbatanii turan jedha. Gabaasaan VOA Yoonaataan Zabiriyoos tujubeetu dhiyeessa.
Afaan yaa'in mana maree zoonii geediyoo aaddee Misraach Gammada manni marichaa marii hatattamaa geggeesseen geediyoon naannoon ijaaramuuf gaaffii dhiyeesse sagalee guutuun raggaasisee mana mareef akka dhiyaatu murtii dabarseeraa jedhan.
Geediyoo biheer baraasu kil mangistoono yemedraajit xiyyaaqee.
Kabi geediyoo naannoo isaatti mootummaa ta'ee of ijaaruuf gaaffiin dhiyeesse gumiiwwan lama kana dura geggeeffameen dura. Gaaffiin mana mareef dhiyaatee ture. Manni marichaas dhimmooti ijoof barbaachisaa ta'uusaa qorannaa geggeessuudhaan gaaffichi kan uummataa ta'uusaa hubatee mariin irratti geggeessamee akka deebi'u gaafficha koree dhaabbataa dhimmisaa ilaaluuf ergee ture. Koreen dhaabbataanis qorannaalee kana erga geggeessee booda mana mareef innaa dhiyeessu manni marees simatee manneen maree sadarkaa sadarkaadhaan jiruun murtii erga argatee booda gara mana maree zooniitti akka dabarsu kallattiin kaa'amee ture. Kanaaf uummaticha mariisifne dhuguma itti amanuusaaf ajandaan kun kan kooti jechuusaa erga mirkaneeffate booda sadarkaa mana maree zooniitti akka raggaasifamuuf qaama dhimmisaa ilaalu gara mana maree naannoo kibbaatti akka darbu murteesseeraa jedhan. Dheengadda naannoo kibbaa zoonii Silxee daawwatanii ka deebi'an muummichi ministeeraa Itoophiyaa Abiy Ahmed marii uummata waliin geggeessaniin naannoon ijaaramuu ilaalchisee gaaffii dhiyaateef lakkoofsa 70 lammootaan. Naannoon ijaaramuun akka hin jiraanne dubbatanii garuu fedha uummataa irratti hundaa'ee mirgi ofiin of bulchuu akka kabajamu ibsaniiru. Hireen ofiin murteeffannaa geggeeffame sagalee naannoon ijaaramuu kan argate Sidaamaa akkasumas amma akka haaraatti gaaffii ka dhiyeesse zoonii geediyoo dabalate naannoo gama kibbaa keessaa naannoon ijaaramuuf zooniiwwan gaaffii dhiyeessan 13 ga'aniiru jedha Yoonaataan Zabdiyoos hawaasaarraa.
Muummichi ministeraa Abiy Ahmediif paartii badhaadhinaa jajjabeessutti kan akeekkate hiriirri deeggarsa hawaasaa keessatti geggeessamuusaa ammas Yoonaataan Zabdiyoos achirraa gabaasee jira. Hiriira sanarratti muummichi ministeraa Abiy Ahmed Itoophiyaa balaa addaan diigamuurraa oolchaniiru mirgi namaaf dimokiraasummaa akka kabajamus godhaniiru jechuudhaan hiriirtonni dubbataa turan jedha. Naannoon Sidaamaa of ijaaruudhaaf gaaffiin dhiyeesse deebii kan argates jijjiirama kanaan jechuudhaan hirmaattoonni hiriira sanaa sagalee isaanii dhageessisaa turan. Bulchaan naannoo Sidaamaa obbo Destaa Ledaamoo federaalizimiif dimokiraasii dhugaa akkasumas immoo mirgaaf walabummaa isaa uummatichi ofii murteeffachuu kan danda'e jijjiirama kanaan jechuudhaan dubbatanii jiru jedha Yoonaataan Zabdiyoos. ከረጋጅስተ ራዲዮ ሰገሌ አሜሪካ ሰገንታፋን ሮሞቲ ኬንያ ለሚሌሼ ቻይና ውሃቢቲ ሰበባ ወይረር ቫይረስ ኮሮናቲን አከት ቢየት ዴቢያን ዳባን ገርጋሩዳፍ ከኖሉ ሽሊንጊ ኬንያ ሚሊዮን ተኮፍ ቀብጢ ሰዲ ረመዱ ሸቤክስ ስቴጅርቲ ዳይሬክተር ሚኒስተር ፈያ ቢየቲ ቀርሺን ኩን በረቶተ በርኖታ አፍዴመኒ አመረኮ ኬስ ጅረን ገርጋሩ ፎልፈ መጀረን ይጅሩ ገልሞ ዳዊት ቱናይ ሮቢ ረጋባስ
ሞቱማን ኬንያ ወይረር ኩበ ኮሮና ቫይረስን ቢየቲ ዴቢዩ ደደበኒ ቻይና ዋን ኬስ ተረኮረ ከጅረን ለሚሌ ኬንያ ገርጋሩ ከኖሉ ቀርሺ ሽሊንጊ ሚሊዮን ተኩጡቃ ሰዲ ወካነሞ ዶላር ኩሙ ቁር ሰዲ ረመዱ በክሴ ዲሬክተር ዋጀር ሚኒስትር ፈያ ኬንያ ዶክተር ፓትሪክ አሞት ቀርሺ ከናን በረቱ ተኬንያ ዋን ጅረን ከናመ ዋኛ ተነበኒ ረኮ ኬስ ጅረን ገርጋራ ጅጭንዱበተን
ቱ ሰፖርት ዘ ፓረንትስ ኦፍ ስቱደንትስ ሁ አር ኢን ቻይና
አከጀሩ ዶክተር አሞት ወልዳፈኑ ዲማ ኬንያ ጉልተኡን ማቲዋን በረቶታ ኢጆለኒ ሳኒ ቻይና ጀረኒፍ ኩርሰገና ፊጀር አከዲፖይን በርባችነ ከሴንሴኔ ከነማሌስ ወረወይረ ከናም በየትዴ ቢብደደብ ማለካን ገርጋሩ ፍትጀር ከናፍሲ ወጅራ ጃላሞቱ ማኬንያ ቀርሺ ሽሊንጊ ሚሊዮን ተቆጥቋሰዲ ባሲታ ይሴራ ጅቹዱበተን ዶክተር አሞት አማዋን ከሰለ ሚሊዮን ኬንያ ዲበታን አከጀራንዱበተኒ ከነከይሳ ሰገልተኒ ተቆበረቶታ ከናፈናሞ ወራ ገርሲ ሰርከሲብ ደገታዊ ፎምዘን ሞቱ ማንኬንያ መስ ቫይረስን ቻይና ተምልተኩን ከረብየት ተከንሴኔፍ በለሊንት ያራ ቻይና ጋር ኬንያ ታስፈሙ አደኩቴጅራ ከናፍስ ለሚሊዮን ቢየቲ ቻይና ጅራን አማ ፊሮ ሙርታ የፈችቱራ ከከበን ሙርቴ ለረበርሴ ጅራ ከለሴፍ ስጋይት ሶታፍ ከከነን ዱብዲማ ሞቱ ማንኬንያ ሳረሶ ጉላ ኬንያን ቫይረስ ከነቶቹ ዳፊ ኦፌገኖ ጋር ታይሳጅርት ጅቹንዱበተን ሚስተር ኦጉላን ምነገ ይግዱ ተሞቱ ማፊው ገይን ፈያ ቡፈታሌ ሴንሳፊ ወምሰብ የትሶዶሚ አፍራኑ ረቲ ነሞተ ሴነን ይፊባን ረቲ ሆርዶፊ መሩገጌ ሳጅሩ ጅቹንዱበተ ንጅሩ ከባ ሰገሌ አሜሪካፍ ገልሙ ዳዊት ናይሮቢ
ቢየቲ አፍሪካ ጥቆ ለሶቶ ኬሳ ራኮንሲ አሳጅሩ ቢዮላሰና አፍሪካ ኪባት ለጨው ዳብያ ደሳጅረ ጀደመጅራ ሀደ ወራሳኒ ገርገርባን ሊፖሊኖ ጀደመን አጀሱ ትካን ሂማተመን ሙሚች ሚኒስተራ ቢየቲ ታይታ ገለክሳጅረን መነሙርቲት ያቹን ኡቱረጅሩ ዳንጋ ቀጣምራኒ አፍሪካ ኪባሴነን ጀደመጅራ ከኑምኒ ወጋሳ ደተማ ሙሚች ሚኒስተራ ቶም ታባኔ በረኩመለባፍ ኩደ ቶርባ ሀደ ወራሳኒ ሊፖሊዮ ታባኔ አጀሰን ጀደመኒ ሂማትናረት ያቴፍ ስላ አረሙርሙርቲት ያቹ ቱረቱሬ ገሩ በከቡዋንሳኒ አከሳን ወላን ሰፋያቲቭ ግራፊካ ኪባዴ መንዱበተን ሙሚች ሚኒስተራ ሎሶቶ ኩን አዶሌስ ሶዶሚቶ ኩፉልዱረ ኬኛ አከታይታ ገለክሰን ከለሰለፍሰን ጀደመጅራ አቲወራ ቶም ታባኔ ከናማ ማይሳያ ታባኔ አጀቻ ከናን ከንሂመተመኒ ቱራዮተው ዱራን ያከላልቻ ኤሱዳን ግራፊካ ኪባዴ መኒቱራን አመገሩ ወለበገለክሰመኒ ወለባ አንጅራ ታጅሩ ወቢዳን ገለክፈመኒ ጀደመጅራ ወዱናን ባፍቆም ከኑ
ካንነገ ፈታጅት ራዲዮ ሰገሌ አሜሪካ ሰገንታፋን ኦሮሞቲ ሚኒስቴሪ ነጋደር ገጎተ ኩማ ኩዳን ሆጂ ቶሎ ኦልቱማ ረትርማ ታንገረለን ጅትገልቹ ከጅሩ ተውበክሲሴራ ዱለቶ ኦልቱማ ጉቱብያ ካናን ደርገጎኒ ኩማ ጥበቶኮ ኩምኒ ኩዳጃ ካን ጋልማን ዮተው ሁንዱ ዳዋታን ኬሱም ሲፍና ጀደመጅራ ሙክታር ጀማልቱ ገባዝ
ሚኒስቴሪ ነጋሃ ኢትዮጵያ ዳብሌ ደገርሳ ገረገራ ወሊን ተውዳን ተጃጅለ ሐዋሳ ተለኦልቱማ ቢያሌሳ ትበከነረት ለብሱዳፍ ቆጲሳ ጥሙሩ ኢሳ በክሴት ንንጅራ ተጃጅለ ሐዋሳ ከናን መርሳ ጀልቀባ ነሞኒ ኩመቁደን ገለኒት ንንከለንጅ አን ዮተው ለንጅ ጂ አለማቦደ ወጋቶ ኮፊ ጂ አለማፍ ተጃጅለ ገረገራረት ንህርማቱ ጀለሜት ንንጅራ ሰገንታን ኩንሌ ድልበተ ዱፉ በከ ሙሜ ሚኒስትሮታ ኢትዮጵያ አብይ አህመድ አርገመኒፊ ቃመለን ድም ኢላለቱሌ ኢረቲ ካን ህርማታን አከተው ዱበተሚ ደርገጎኒ አስረቲ ህርማታንሌ ከነን ዳብሌ በርኖታ ኦልአኖቲፊ ቴክኒካፊ ኦጉማራ ኤፒፋመኒ ሆጂ በርባደቹ ረቲ ጅረንካን ኢላለቱ ተአጀደሚ ሰገንታ ከነሌ ሰደርካ ጉዳዳን ሐለከናን በኑን ማሊፍ አከበርባችሴ ሚኒስቴር ነጋሃቲ
የላውንቺንጉ ትልቁ ለውጥ ምንድነው ለዚህ ፕሮግራም አንደኛ መንግስት የራሱን ኃላፊነት
ዋን ኩንጀል ቀበሙንሳ ጅጅራማ ጉዳን ቀቡ ሰገንታ ካናፍ ተቆፋ ሞቱማን ትጋፈተ ሞፊ ፉዳታ ለማፋ ካን ትጋፈተ መር ጅራን jedaman martinu saganta kanaf dakamne waamu banuyu garaqamole hanga tokko guyyasan argamanin ittigafatamumma lakani akafudatan carra tokko ta
hanga ammatiti dargagonni kuma dibba tokko fi kuma kudaja ha oli fedi agasitani galma usani kanifse ministeri naga marsa marsa dan dargagota hundayu dawatan kawalin gahanta u besisan dargagota kuma kudan ammatti lenjigalu daf qoppahati injiran kanilille university finfine excellency leaf training consultancy fi center for africa leadership studies welin tauda lenjil gagara kan kenna muftadu bata mejra lenjil kanin kesettille amada jalal hojiti fi kanin birolle badinan kan kenna muftadu tudubata me excellency leaf training consultancy bakabudan kan argaman ustaz yasin nuru lenji lenke namanit malrati akati yetan yesenijru
tost netwoch lay nezi wotaruch yewoslu yetashala zega yihonalo
kapile sadihrat lenji sofudatani begagonni kunin lammi gari difoya arjennetinin krorfani kofan bije sanitif kan jalala qabni fi jijjirama af ka umsa kan qaban akata anbarbanna lamafa dargagota qaman gari ta anifi aradarra walabata an dargagota dammaqo omishuda sadafan gosota barnota garagara kalqafi qinqala isani guddisu dandauni kenninafi gosota barnota hanga kudafuri ta an hoggan sarat strategy rat thinking mind set fi kannem biro jennun walitti qindominan kennamaf gosoni barnota kunnin gaha isan goda erge epafamani boda dargagonni kunnin kannen hoji barbadan oso hintane kannen hoji ummatan akata an de garajechuda jedan ustaz yasin nuru
saganta tadajil hawasa ta oltumma sadarka biyale sa kanaratti ambassador ta tolo oltumma jechudan namonishan filamusani le ministeri nagenya ifset ninjira halu makanan tadajil mary joint ethiopia ke satti kan bekam to sister zabider zawde yero addadati dargagota lenji sa kan ture pastor yonatan aklilu ustaz yasin nuru ade filsan abdullahi defi namishan afan ammo guyya saganticha dilbata gudda walta jirati kan besifa mutta'utu himame gabas sagale america muktar jamal finfinera
gabasa lamaffati ceena bataskan ortodoksi tawado qulqullichi kan ethiopia tabunonni nanno romia harra sabahi mafibse kenani jiru akkabboti namanta kun jedanitti tibbana kana sinodosi qulqullun kan ortodoksi tawado tin qoqqobbin kore hunde fame kamana lubumma oromia rakame sirri miti jechun ibsaniru tsai damto gabasa finfinniranu ergite qabdi
Uraan ala jaa barakuma lama fudala matti mari imma waita warrati gaggeesin kore hundeessa mana lubumma oromia ratti mirga tajaajiluntumma lubota kore sana keessa jirani akkarra mulqamu tajaajila akka hin kennine jechuudhaan ibsa baase akka qulqulluu paappaasota naanno oromiyaatti ugura kana kaasneerra seeratti bulmaata bataskaanaa faallisa waan ta'eef jechuun qulqulluu sanadoosii itoophiyaatti dursaan kutaa lallaba shuaak balixaafi kan afrika baha qulqulluu abbaa sawroos ibsaniiru
wana sinodo sirra darbisan wanintaane qole taayefu walgayin saatisi sirri qorintaaneefu ummata wanintaaneef ummata amantaa kenya hordofu wanintaane qole taayef nuyi naanno oromiyaa keessatti tajaajila kennaa jiru abbootiin qulqulloonni qaana paappaasaatiin taane ergaa kana dabarsaa jirra hiine yookaan immoo abaarre an jedhan kun abaarre kanaafi aangoo isaanii kana immoo qabne jedhanii qooda jedhaniif immoo aangoo isaaniis abaarre isaaniis guyyaarra kana hiikne akka fayyadu akka tajaajila kennan hojii calqaban akka itti fufan irraa hiikne irraa calqabeetoo hojii isaanii itti fufuu qabaa uummanni immoo bakkuma jirutti hundumtuu uummanni ijoollee kana deeggaruu qabaa hojiin isaanii kun naannoo oromiyaa keessatti babal'achuutu qaba.
Dhimma abaaramuu fi uggurama mirga tajaajiltummaa kuree hundeessaa mana lubummaa oromiyaa irratti qulqulluun sinodoosii murtee inni dabarse keessaa inni tokko adeemsi koree kanaa qoqqoodinsa mana amantaa ortodoksii fida. Sodaa jedhu waan qabuuf jechuudhaan hoogganaan kutaa bulchiinsa luboota biyyaa lallaba Finfinnee abbaa Gabreyesus raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsaniiru.
Namni abaare hin jiru. Ajandaan sinodoosiin irratti marese tokko. Waa'ee mana lubummaa oromiyaati. Dhimma mana lubummaa oromiyaa kan qabatee jiru qaama mudama kennuutu qabatee jira. Hoggansatti garuu akka gorsamaan jaarsolii biyyaatiin abbootii gadaatiin bataskaana qoqqooduu irraa gara tokkotti fiduun akka danda'amu gochuu irratti sinodoosiin kan mari'achaa ture. Yeroo sanatti qindeessaa koree mana lubummaa oromiyaa luba balai dubbisuuf biyya keessa hin turre isaan.
Koree hundeessaa mana lubummaa Oromiyaa gaaffilee barootaaf uummata Oromoo keessatti ka'aa ture deebisuun hordoftoota amantichaatiif afaan, duudhaa fi aadaa isaa kabajamee akka waaqeffachuu danda'aniif mana lubummaa Oromiyaa hundeessuuf kan eegalame sochiin cimee akka itti fufu hundeegarra akka qulqulluu phaaphaasota naannoo Oromiyaatti jedhan. Qulqulluu Abbaa Saraawiroos.
Hojiin isaanii kun naannoo Oromiyaa keessatti babal'achuutu qaba. Haala gaariidhaan babal'ate mataa ofiitiin of bulchuu, mataa ofiitiin immoo hojjechuu, afaan ofiitiin barsiisuu, afaan ofiitiin immoo waaqa kadhachuu, qooda barbaachisuuf kana akka ta'u, kun akka itti fufu kana barbaannaa ajija kana yookaan immoo ibsa kana guyyaa irraa kanatti ibsina jechaadha. Maaliif yeroon ammaa kun yeroo bilisaati. Gaafiin gaafatame gaafii bilisaa mirga gaafii mirgaati malee gaafii bulchaati malee waan biraati qodan taaneefu. Kanaafu hojiin calqabame kun akka itti fufu ergaa kana dabarsine yennaa uummanni Oromoo hundumti keessan. Akka nu deeggartan akka nu wajjin taatan gara fuulduraattis immoo sadarkaadhaan wanna jiru hin dabarsinaa hojii jirus immoo hin hojjennaa.
Mirgi tajaajiltummaa mulqamuuf kennamuudhaaf gaheen kan qulqulluu sinodosii osoo hin taane karaa phaaphaasiitiin kan lubaaf kennamu waan ta'eef adeemsa kan hin eeggannedha. Hararraa eegalee luboonni koree hundeessaa mana lubummaa Oromiyaa keessa jiran akkuma kanaan duraatti tajaajila mana amantaa keessatti kennan kamiyyuu akka kennaniif ugura kana irraa kaafneerra gama keenyaan jechuun abbootiin ibsa miidiyaaleedhaaf kennan eeraniiru. Gabaas raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Sahayi Daamtoo Finfinneerra.
Amma galgala keessaa sa'a lamaaf daqiiqaa 47 nu biraa ammoo lakkeessa guyyaarra darbee daqiiqaa 47 darbeera wallee biyya alaa kanaan sagantaa asitti ceena. Weellistuu Ameerikaa Rihaanaa turtee hedduu galateeffannaa dhaggeeffattoota keenyaa sagantaa sanbataaf dilbata gama saatalaayitii Naayil Saatiin dabarsinu dhaggeeffachuun dagatina. Kun raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. kun torban lamatti al tokko ka dhiyaatu qophii misoomaati. Qabballee duubaa Keeniyaa keessatti ijoollee marsaabeeti. Abbaan ishee haadha warraa sadii qaba. Haati ishee immoo ijoollee sagal qabdi. Salgan keessaa namni barate isii qofa. Yuunivarsiitii Keeniyaa irraa barnoota narsiin eebbifamte. Ijoolleen dubraa godina marsaabee keessaa hedduun waan hin baranneef manneen barnootaa ijoollee durbaa hedduu marsaabee keessatti ijaarte hojii tanaafillee badhaasa hedduu argatte. Ammallee jaarmeeyaa Yuunaayitid Kingidam Ateenaa Foortii jedhamu dorgommii namoota hawaasa ofiif bu'aa buusan Giloobaal Tiinkers jedhaman nama 40 walitti hafanii isheen jar keessaa tokko taate qabballeen eeggachaa jirti. Soraan Keeniyaatti bilbilee dubbise aan barnootattiin asiin nagahee jetteetti.
Qabballee duubaa aduu irraati. Namganni 30 kee jiru namoota barnoota kanarratti ijoollee warra horii barnootaan qarqaaruu fedhu man barnoota ijaaruu jirti. Hojii tana eegi jalqabde laayyuu turte. Bara 2018 akka bara 2014 miis keenyaa yookaan ammoo bareedduu keenyaa yookaan ammoo midhaadduu keenyaa jedhaniitiin wal dorgomsiisanii turizimiin keenyaa filatte.
Eegisullee waan akka akkaa keessaatti seene tuwarizim keenyaa ganna 2014 ta'e. Representing keenyaa in tuwarizim sector modeling yoo. Kenya marsabeet illee ta'e keenya illee nambasuu ta'e peace with environment tokko argate eegisuun yaani wanta kana kennan eegee deebi'ee waan.
Eegi tana mooteen duubatti ammoo qabballee duubaa faawundeeshinii jetteetiin dhaabe tokko jalqabde dhaabi kun yookaan ammoo organizeeshiniin kun waan ijoollee dubraa barnoota ijoollee dubraa barsiisaa ijoollee dubraa qarqaara manneen barumsa ijaara mee rakkoo ijoollee dubraa gara barnootaatiin marsabeet keessa qabannatti.
Warri marsabeeti nu guddinni warra horii warra fuula tokko hin teenne goggoodaan warra baadiyyaa liin amboja. Abbootee ijoollee iskuul keessatti feetu nafaas iskuula ijoollee dhiira callaa kennanii ijoollee dubra fagoon geessan. Akkanaaf ijoollee dubra guddinni warra saftee siidaa akka argattee oos diqeenna fa'aa fuudhanii oos ganna 15-16 geenye diqeennumaa fuudhanii hawwan ijoollee taateen achumata. Innaan ana ammoo waan an jedheef inni barannoota ijaaree akka ijoolleen kun keessa barattu jedhee. Barannoota ijaaree.
Man barnoota hayyoom ijaaruu jalqabda gammaa ijoollee agame keessa barachuu jira gammaan tana.
Barannoota sarmaan nagaye innan akka annan kennan gargaaruu fedhe min barannoota ijaaraa jedhe gaatee an jalqabe ganna 2018 mana barannoota tokko ijaare.
Ees.
Torbii marsabit kaawunti ollakiyya torbii gaaf jalqaboota kaan ganna sun ijoollee karibuu 20 hin qabna 2019 illee sommiin tokkitti daree. Gan 2019 mallee kompetishoon tokko global citizen jedhan keessene. Duuniyaa mizimaan wal soggoomne nuunamni 10 wal tafne addunyaa keessa.
Waan hojjadha ati gaafas maan hojjadhaa jettee dorgomte.
Waan barannoota kanaaf seene.
Barannoota
ijoollee dubraa.
Gaafas illee waan barnoota ijoollee dubraa guddisuu seenee jettee jechuun akkamiin guddisuu dandeetti.
Qarqaarsi guddaa fedha akka danda'e qarqaarsi bii argadde mana barannoota walitti bii ijaarrate ijoollee hedduu soomsisu jedhee akkanaaf seene. 2019 dabsadhee. New York deemee awaadi kanaa badhaasani.
Amma agamma ijoollee agam barsiisuu jirta man barnoota agam jaarti.
Sun qarqaarsi guddaa argadde maaliif jennaan doolaa 1,500 argadde. 1,500 sun amma maal barannoota 5 jaarrate.
Sadarkaa tokko keessa moo lammeessuu?
Babal tokko akka 8 amma ijoollee 20 qaba.
20 qabda? Agamma hojii tante tana marru agam badhaafamte.
Akka hojii tan jalqabadde markii. Guddoo badhaasame.
Fakkeenyaaf addunyaallee taanaan ka keenyaallee taanaan.
Gaana 2013 miistuwarizim marsabeet kaawuntii tahe. Gaana 2014 miistuwarizim keenyaa fiis and investment argate. Gaana 2016 Mandela Washington fellowship jedhanii Ameerikaa deeme kuusok Syracuse University waan liidashippii tokko fellowship argate. Gaana 2016 sun keessa ammallee wanti tokko Junior Chamber International jedhani South Africa deeme Jack Gessisika. Gaana 2018 warri Pollination Project jedhanillee na qarqaare. Beessee kiriitiniinkii doola 1,000 naa kennani. Gaana 2017 keessatti organization tokko ta'a McKinsey and Company jedhani. Duuniyaa keessa wal shiindine naan ammallee goggoomsisuun dabsadde. Gaana 2019 ammoo waan guddoo argadde waan akka akka.
Maqaan
tokko. Waan taqaraa ta'anii argadde zuurii awaadha jedhanii kan waan masoomoo kanaaf zuurii awaadhiin keenya keessaa argadde. anamo wote ankula algade parano tjolle dubra kana sulle algade gannum kum la kutani sagali ke salle diversity and inclusion award edani as gender champion na ke nani kenya kesa ganne tufa duniani women's day wa women's day tira ya women's day 2019 in the county marsabeti best achiever ani nabadasani oretu badafame ki sinam sampisho badafame ni hanta samisho amata na wote ko jiraka andena 48 ani kana tena fursama dunia ke sa tawa wangu to community fit ojatu badasan
aha warra ummato fit ojatu
kana they will select 40 gana na fursama ke sakura
nami wal drugom sisu jur kunen
it's a company in UK London tawarra makani global thinkers forum edan
isari da afurtama ha walta fan kullen warra ummatu fiti wa wajjat gumu fiti wajjat edane tan dunya qaysa walta san filani na afurtama to walta fe sunan abba dabsati wombe kan abba mo wombe kan
abba dabsati wo digatem kan ke penna amma tan tu yu makami tani ke jinna za idi gurta fa ma na dena ki Michelle Obama fa na dena Oprah Winfrey fa etu na dena wetu na den gurta tan lamma lena mo angu tojas Angelina Jolie fa
balle duba har warrati nam ganna sodoma khejru nama adunya ra dro gomi heddu dabsate amalle nama Michelle Obama fa nama ka Angelina Jolie fa wa Winfrey fa nama kana khana wal tafejetti wujin guddon isin ojjetto mannem barnota la fisire sajjaru marsabe fe sajjaru la fumitdala de la fumitgudda de jette wan barnota amma fa kan jara tuduri war khaysi gorsumo u fi baratennan fayda barnota argatmo ma fa kan jara barnota kan ma fi yolle gargaru fe
ani ni apan ki yana tesa di fure ni tini sakuton ayo akzolle de dunam sagali nami mantana jolle ten tagas get ke sana sami baranno dargaten den nacalla baranno tanar gadet pula anamma tanjir sana nagay inna bani adunya takye na den tute nalle la penna tebie na jolle gadafte ilbanu fe min baranno ta jareti
tana apan kana sent
aye
nama mantara dubisu jiru qabballe duba kenya marsabeti dubisu jira
championing for girl child education
tijolle war khori e barnota ankarqaru fedu man barnota jaru jirti ujitana e gijal qabdela yu turte tu gudos galate fedda qabbal naga waka khes
aye gala son gala tuma ye
aye
amo witi jat ehamma ya ehamma putu hayat ehamma
dagge fato da kenya saganta kenya tumuru durama to tudu ke sanaga to kusin dagge sisa godinan gedio akabulci sananno takka jaramu ga sin diate korata tama manamare bakabo ta godinichan kalesata en ragga sisame akagara manamare nanno kibatti dabarsamu murta ejira jedabe jira da bannu mata gedio gamasatin timmakana karoddo fajiru tawdubate gafin kun agenda ummata wante murtin fed ummata rattunda yakkat kennamu abdi qamna jere jira mumichi ministera Ethiopia Abiy Ahmedif parti sani parti badadna jejebe sut kanake kate hirirri degger sa wasake setti gegge samusa Jonathan Zabrios achira gaba sejira irira kanarratti mumichi ministera Abiy Ahmed Ethiopia bala addan digamura olcheniru mirgi namaf demokrasumman akkakawejumus godaniru jechudan hirmatton iriricha tadanno dagessa turan jede jira Jonathan Kenya lammileshe China Wuhanit sababa weerara virusi coronatin akkat biya tidebiyan daban gargaru daf kanolu shilingi Kenya milyono toko kapti sadira maduje base stage director minister fayya biyatti qarshin kun baratto ta barnota abdemani akkat tidebiyan daban gargaru olfa bajirani jiru duna maqom kanu
Radion Sagale America galgala keessa saalama folakka jalqabe hanga saasa dit meter bandi digdami lama yokan kilohertz 17765 rat meter bandi digdami shan yokan kilohertz 17400 rat akkasumas meter bandi soddomi tokko yokan kilohertz 19485 rat witata hanga jimaata qopiya fan oromon dabarsu asirratti raawata qop boriti walitti debina gamakeenyan nagatti bula amma saganta fan amara tuttifu Thank you.